Yeah, the best. JJ be my gang. Back again. Yeah.
Kula makeki na uchunge mafeki. Kula makeki na uchunge mafeki. Na uite biketi, akupige viketi, mumalize na soki. Kula makeki, shade chunga mafeki. Kula makeki, shade chunga mafeki. Ongeza makali, jani chana kagari. Usipate hajali, zira ruke jama. Kula makeki, shade chunga mafeki. Kula makeki, shade chunga mafeki. Jani chana kagari, usipate hajali, zira ruke jama. Kula makeke kisha da chunga mafake. Kula makeke kisha da chunga mafake. Nicotine mbaya mbaya kansa beba yeah. Na magem mbaya mbaya kujiteka yeah.
Kani matire buda si utaweza. Shash all night leta nyaru nitalenga. Baki ya zisha mea ni mbolea. Tunaweka wanadai legalize it. Tusha improvise daily zi unice. That's why we are wise. Rasta mchura wezi kosa kapienga. Mange muta wa indio na kaza kuzilenga. These days ni mafrums kobelo na ketefa. Ukini peremba utadhani mini pedi. Kujipin hetu tonic dandiwa ni mededi. Hey, shika shika down urombose kiasi. Moto kapasi mtanguka na nasi. Science kandarasi wacha wasi wasi. Bogi ni true. Kula kona kitu ona tiga mehe mehe. Kazi yenu ni kubonga.
Kula makeki na uchunge mafake. Kula makeki na uchunge mafeki. Na uite biketi, akupige viketi, mumalize na soki. Kula makeki, shade chunga mafeki. Kula makeki, shade chunga mafeki. Ongeza makali, jani chana kagari. Usipate hajali, zira ruke jama. Kakota kakikami, si mine, ina mine, ina ndai. Ina ngwai, never mind, ya mine, baby mine. Usi mine, tuna wine, your kind. Got a home, isi ho, got twine. Nina clue ya kuget to my door. Cheki rhyme, brother safi pewa rhyme. Uko time, be kind, chunga rhyme. Ziki nice, umandani watabeba. Vijana wako rada kiyo donki. Ona now, una wine, tuna wine. Chora saba baby girl na twine. Fegi misi die, let's twine. Better better ziki rise, ziki nice. Na mashada na makuki na kibong tu. Cheki ndom tu. Ni makuki na makeki sim sim. Ziko on sita dim dim. Nipe sita nijiset, niko in in. Sita mind tukibanda maras. Nina cash nikijaba hadi chair. Nina cash nikijaba hadi chair. Kula makeki na uchunge mafegi. Kula makeki na uchunge mafegi. Na uite biketi, akupige viketi, mumalize na soki. Kula makeki shade chunga mafegi.